Oh yeah, baba, yeah, Konde. Let's go. Ubishubish town, Ubishubish town, Ubishubish town, Ubishubish unaitajika 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 Ubishubish town. Hawando wale wale tuletea stress alafu leo kimewangata wanakuja confess. Walojaribu kuninyonga wani uwe lakini wakashindwa kaniachia tonses. Punda hafi na mzigo bwana ufiki atulioni pembe la ngombe simlisema lifichiki. Wenzetu wananyolewa na zetu atutii maji kumkondo unafuata maji sindo ma in charge. Hatusikila mkuu na hatuvunjiki guu aliyeko huko juu tunamfuata kwa huko juu. Sini watoto wa mtaa tunaukete na wakuu daka mbili na itapira kaunabisha sema su. Mbona maskini amepata na matako alimbwata maisha jana mzigo mzito na hatu subiri ingata. Unawakika mnapendana kweli au nilimbwata usintishie kujamba wakati mibata. Situ kitaka cha uvunguni tunabinua kitanda ukitenda wema sana pete ya tukuvishi chanda. Ukifa tunakusachi kwanza maiti tunamuliza sanda. Ubishi ndo maisha yetu usione tunakupiga kamba.
Ubishubish town, Ubishubish town, Ubishubish town, Ubishubish unaitajika 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 Ubishubish town.
Hatufanyi bora liende tunauzarau mwiba na mgua woti tende. Kauli mbiu ya leo ni kutoka mageto bendera ya chuma inatakiwa kufuata upepo. Tunawamsha walolala na tulali sis alijiona keki kakubali kiss. Hivyo hivyo angali mdomo unatema ndege wafana nao waruki pamoja tena. Chombo alina usukani na bado halizami sindo wale tunakula wali nyama vitani. Hata uwe flat tummy hausimikwi hausimami hatu kushobokei kama hauna akili kichwani. Mgagana upwa kala wali wenye mboga ajali inakinga niga acha woga. Sai tunakunywa gunia swali tuondolea kiroba na chemka kama Yusuf pale juu ya kidonda. Asiyejua maana tunamwambia maana asiposhika maana tunamwachia laana. Kiubishubishi sana ndo kaulimbiu mwana uoni mpaka wanaachia wale wanobana bana.
Ubishubish town, Ubishubish town, Ubishubish town, Ubishubish unaitajika 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 Ubishubish town, Ubishubish town.